Let's have Brother Ludo open us in prayer.
Haya tuamini tuombe. Baba wetu wa mbinguni, muumba mbingu na inchi na vyote vilivyomo. Nasi ukatufanya kwa sura na mfano wako, ili tuweze kuwa na ushirika nawe. Lakini kwa sababu ya dhambi, tumekutenda dhambi na tukakatiza huo uhusiano. Hivyo hatu, tunakosa huo ushirika. Lakini kupitia Kristo Yesu, Bwana umeturudisha katika ushirika wetu, na ndio sababu asubuhi hii tunanyenyekea kwako, tunaomba utufunze kupitia ndugu yetu Chef. Bwana anaponena maneno haya, Roho Mtakatifu uyafanye hai katika mioyo zetu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
Amen. Okay, let's sing to our Lord this morning. We're going to sing Come Thou Fount of Every Blessing.
Ya tunaimba leo pamoja, Come Thou Fount of Every Blessing.
1, 2, 3, begin.
Come Thou Fount of Every Blessing.
Okay. Okay, for our catechism this week, we're on question 81 through 85.
Kwa katekizimu wiki hili, tutakuwa na shughulikia swali la 81 hadi 85.
Remember those of you who can memorize the answers in English and Kiswahili, you have a chance to earn a sweet on Friday.
Kumbuka wale ambao watawezeshwa kukariri katika Kiingereza na Kiswahili, watapata tamtamu Ijumaa.
So let's work on question 81. I'll ask the answer in English, you give the answer, or I'll ask the question in English, you give the answer in English. We'll do that two times, then Kiswahili. How did they show their faith?
They offered sacrifices according to God's command.
How did they show their faith?
They offered sacrifices according to God's commands.
Kiswahili. Je, walionyeshaje imani yao?
Walitoa dhabihu kulingana na amri za Mungu.
Tena, je, walionyeshaje imani yao?
Walitoa dhabihu kulingana na amri za Mungu.
Very good. Okay, we want to turn in our Bibles to Galatians chapter
1.
And we're looking at verses 11 through 24.
Na tunazingatia mstari wa 11 hadi 24.
And on Friday, we looked specifically at verse 15.
Na Ijumaa tulizingatia mstari wa 15.
And we talked about the call of God that the Bible reveals to us, the Word of God reveals to us that there are two ways of looking at God's call, or there are two calls that come from God.
Tukaona tukazingatia kwamba Biblia inatufunza kwamba tuna miito miwili ama njia mbili ambayo Mungu huwaita watu.
The first one, and we discussed it on Friday, was the general call.
Na ya kwanza tuliozungumzia Ijumaa ilikuwa ni mwito wa jumla.
That there is a general gospel call for all those who hear the gospel preach.
Kwamba kuna mwito wa jumla ambao huitwa kwa watu wanapohubiriwa injili.
But there is a reason why when the gospel is preached to a crowd that some do not believe. In fact, oftentimes they will mock. They will say that this is utter nonsense, that a mighty creating God would have to die to save sinners.
Kuna sababu ya wengine ambapo injili inapohubiriwa kwamba hawataitikia. Wengine watakataa na hata kuidharau na hata kusema ya kwamba ni Mungu wa aina gani ambaye anaweza kuja na akufe iwapo yeye ndiye muumbaji na mwenye mamlaka.
But there is a general call of God that is an invitation for all those who hear the good news of the gospel to come to Christ and to repent and to believe his gospel.
Na huo ndio mwito ambao ni wa jumla ambao watu huitwa kupitia injili waaje kwake imani waamini katika injili.
That is the general call of God.
Huo ndio mwito wa jumla wa Mungu.
But there is also an effectual call of God.
Na pia kuna ule mwito ambao ni wa kudhuru, mwito ambao una madhara katika moyo wa mwanadamu.
Meaning those who are predestined unto life from the foundations of the world, from even before the beginning of creation, God predestined his children. And he effectually calls them, gives them faith, whereby they can now repent and believe in the gospel.
Huu ni mwito ambao, sasa, Mungu mwenyewe anasababisha madhara katika moyo manadamu,
ambapo sasa mwanadamu anaweza kukunja kulingana na uteusi wa Mungu jinsi alivyoteua wateule wake ili waweze kupatikana katika ufalme wake.
So again, Galatians chapter 1 verse 15, we read, this is the words of Paul, but when God, who had set me apart even from my mother's womb and called me through his grace, was pleased.
Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake.
Paul was set apart even from his mother's womb when he was just conceived, before he could think or do anything, God had set him apart.
Paulo kabla hajazaliwa, kabla afanye lolote, Mungu alikuwa amemtenga.
And later, as Paul was persecuting the church, he was an enemy of God's church.
Na baadaye, wakati Paulo alipokuwa akitesa kanisa, akiwa adui wa kanisa la Mungu,
Paul says that God called him through his grace, that is, through the gospel.
Na Paulo sasa anasema kwamba Mungu akamuita kupitia neema yake ambayo ni kupitia injili.
And there's some things that we have to understand, though much of this is a mystery to us, there are some things that God has revealed to us in his word that we can understand.
Kuna mambo ambayo tunastahili kujua, ijapo haya mambo ni asiri mno kwetu, lakini kunayo ambayo Mungu anataka tuyajue.
When God called the world into being,
wakati Mungu alipoita ulimwengu katika kuua ama kukua,
the universe did not hesitate to obey his command.
Mbingu hazikuweza kusita kutii sauti yake.
God spoke and the universe existed.
Mungu alinena na mbingu zikakua.
God's desired effect in creation came to pass. There was no question, he would not fail.
Kila alichonena kilitendeka, hakuna kilichoweza ulizia ama kilichosita kutendeka.
And likewise, when Jesus called the dead Lazarus to come out of his grave,
na hivyo hivyo ndivyo pia tunamuona Yesu alipomuita Lazaro kutoka kwenye kaburi,
Lazarus responded with life.
Lazaro aliitikia kwa uzima.
It was not a question of, hey Lazarus, if you feel like it, you can go ahead and come back to life.
Alikuwa swala la kusema kwamba Lazaro, kama inakupendeza, unaweza aenda na urudi na maisha.
No, Jesus commanded Lazarus, get up and come, and Lazarus responded.
Yesu aliamrisha Lazaro ya kwamba amuka na urudi, na Lazaro akaamuka akarudi kuwa hai.
That is an effectual call of God.
Huo ndio mwito wa madhara unaodhuru moyo wa mwanadamu.
When God commands according to his will, according to his decree,
Mungu anapoamuru kulingana mapenzi yake na kulingana na tangazo lake,
God does not fail.
Mungu hashindwi.
We cannot say that the universe had a part to play in its own creation.
Hatuwezi kusema kwamba mbingu zilikuwa na sehemu yoyote ya kuhusika katika uumbaji.
Just because the universe accepted the call of God to be created.
Kwa sababu mbingu ziliitikia mwito wa Mungu kuumbika.
We cannot say that Lazarus played a part in being raised from the dead.
Hatuwezi tukasema kwamba Lazaro alichangia chochote kwa yeye kuweza kufufuliwa.
Simply because he accepted the call of Jesus to come out of his grave.
Kwa sababu aliitikia mwito wa Yesu kutoka kaburini.
And there is also an effectual call on the life of a believer.
Na pia kuna mwito wa kudhuru katika maisha ya muumini.
It is a call that brings God's desired effect in our salvation.
Ni Mungu anayeleta matamanio mazuri katika maisha yetu.
God does not fail.
Mungu hashindwi.
God will save each of his children.
Mungu ataokoa kila mwanawe.
Effectual calling is related to the power of God.
Mwito wa kudhuru unalinganishwa na nguvu za Mungu.
The power of God in regenerating the sinner from their spiritual death.
Nguvu za Mungu zinazomfufua ama kumuyuisha mtenda dhambi kutoka mautini.
Every one of us, we are born sinners. We are born spiritually dead.
Kila mmoja wetu tumezaliwa tenda dhambi, wafu kiroho.
And those who are spiritually dead, they don't care about the truth of God, they don't care about the gospel, they don't care about the Son of God.
Na wale ambao ni wafu wa kiroho, hawamjali mwana wa Mungu, hawajali ukweli wa Mungu, hawajali Mungu.
They must be made alive. They must be born again.
Ni lazima watiwe uzima, ni lazima wazaliwe mara ya pili.
Now this doctrine is sometimes referred to as irresistible grace.
Hili fundisho saa zingine huwa linaitwa ya kwamba ni ile neema usiyozuilika ama neema isiyozuilika.
God's grace in salvation is not something we can resist.
Neema ya Mungu katika wokovu silo jambo la kuweza kuzuia.
Listen to what Romans 8, verse 30
says.
And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified.
Na wale aliowachagua tangu asili, hao aliwaita. Na wale aliowaita hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza.
Paul is here referring to the effectual call of God.
Paulo hapa anazungumzia mwito wa kudhuru.
Those whom God predestined.
Wale ambao Mungu aliwafanya kabla ya mbingu.
Predestined has taken place in the mind of God for all eternity past, before creation, before time even began.
Haya ni mambo yaliyotendeka kabla ya Mungu kufanya uumbaji, kabla ya Mungu kuanza kutenda lolote.
And those whom God has predestined, he has called.
Na wale ambao Mungu amewapatia hatima yake kabla, amewaita.
And it is those whom he called that he also justified.
Na wale ambao aliwaita ndio hao ambao amewahesabia haki.
Justification, that is what takes place at salvation. That is God declaring to sinners who are guilty that they are not guilty.
Kufanyika haki ndilo linalotendeka katika wokovu, ambapo Mungu anatangaza mtu aliye na hatia kutokuwa na hatia tena.
This is the effectual call of God.
Huo ndio mwito wa kudhuru wa Mungu.
The effectual call of God is an inward call.
Mwito wa Mungu huu wa kudhuru ni wa ndani.
It is a secret work.
Ni kazi ya kisiri.
Of what we call regeneration.
Ambayo tunasema kufanywa upya.
Which is accomplished by the Holy Spirit.
Ambayo utimizwa na Roho Mtakatifu.
In the soul of the elect, those whom God has predestined.
Katika mioyo za walioteuliwa, wale ambao Mungu aliwapa hatima kabla ya mbingu kukuwepo.
It is the fulfilling of the prophecy in Ezekiel 36:26.
Ni kutimiza unabii wa Ezekieli katika sura 36 mstari wa 26.
Ezekiel chapter 36 and verse 26.
Ezekieli 36 mstari wa 26.
Here we read, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Ezekiel chapter 36 verse 26.
Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama.
Here in this prophecy, God promises to take our hearts of stone and give us hearts of flesh.
Huu ni unabii wa Mungu ambao Mungu anaahidi ya kwamba atatoa mioyo za mawe na kutia mioyo za nyama ndani mwetu.
Because of the fall, each and every one of us, we are born in enmity, that is, enemies of God.
Sisi kwa sababu ya dhambi ambayo tumezaliwa kwa watenda dhambi tunazaliwa tukiwa maadui wa Mungu.
We have hearts of stone.
Tunazo mioyo za mawe.
We are unable with that heart of stone.
Hatuwezeshwi na zile mioyo zetu za mawe.
To respond to the general call of God.
Kuitikia mwito wa Mungu ambao ni wa ujumla.
That is why when the gospel is preached to a crowd, there are many who will reject it.
Ndio sababu injili inapohubiriwa watu wengi hukataa.
They have hearts of stone.
Maana wanao moyo wa mawe.
Their nature is wicked.
Maana asili yao ni uovu.
Their nature is opposed to truth.
Asili yao wanapinga kweli.
And so when they hear the truth of God, they reject it. It is nonsense to them. It is foolishness.
Na wanaposikia kweli ya Mungu si kitu kwao, ni upumbavu kwao.
It takes a work of God.
Kwa hivyo inachukua kazi ya Mungu.
It takes a miracle of God.
Inachukua muujiza wa Mungu.
God giving us a heart of flesh.
Mungu akitupatia moyo wa nyama.
So that we may respond to the gospel.
Ili tuweze kuitikia injili.
Listen from parts of the Bible that describe our condition with a heart of stone.
Sikiza sehemu za Biblia ambazo zinaelezea hali zetu ya mioyo yetu.
Here's what Romans chapter 3 verse 11 says.
Warumi 3 mstari wa 11 inasema hivi.
No one understands. No one seeks for God.
Nasema hivi. Hakuna afahamuye. Hakuna amtafutaye Mungu.
No one understands. And there's no giftedness in preaching. There's nothing we can do in discipling that will make a person with a heart of stone to understand.
Hakuna afahamuye na hakuna katika kuhubiri ujuzi wowote ambao unaweza fanya yule asiyeamini na moyo wake wa mawe aweze kuamini.
No one seeks for God.
Hakuna amtafutaye Mungu.
They seek for gods. They seek for something else to replace their need for the real God, but they don't seek the real God.
Wanatafuta vitu vya kutosheleza mahitaji yao ambavyo wanafikia ni Mungu lakini si Mungu.
Their heart is stone. They need a heart of flesh.
Mioyo yao ni mawe, wanahitaji mioyo ya nyama.
Psalm chapter 10 verse 4. Psalm 10 verse 4.
Zaburi 10 mstari wa 4.
In the pride of his face, the wicked does not seek him. All his thoughts are, there is no God.
Mdhalimu kwa kiburi cha uso wake asema, hatapatiliza.
The wicked cannot, in fact, they refuse to seek for God.
Waovu watakataa kumtafuta Mungu.
But when God, through the work of his Holy Spirit, takes our heart of stone, gives us a heart of flesh.
Lakini wakati Mungu anapofanya kazi yake kupitia Roho Mtakatifu, akitoa mioyo ya mawe, akitupatia mioyo ya nyama.
Now that person is ready to come to God.
Sasa huyo mtu anakuwa tayari kuja kwa Mungu.
Now a person will change.
Sasa huyo mtu anabadilika.
We will no longer reject God.
Sasa hatumkatai Mungu tena.
We will now seek after God. We want God.
Sasa tunaanza kumtafuta. Tunamtaka Mungu.
Because we are now made new.
Maana tumefanywa upya.
God creates in us that heart of flesh. God creates in us a new creature.
Maana Mungu atakuwa ameumba moyo mpya ndani mwetu, atakuwa ametuumba viumbe vipya.
So that now we want God. We want to seek after God.
Viumbe ambavyo sasa ambao tunataka Mungu, tunamhitaji Mungu wetu.
Our desire is no longer focused on our sin. Now God has replaced that sin desire with a desire for Him.
Sasa tamanio letu sio kwa dhambi, bali tamanio letu linakuwa kwa Mungu.
And those whom God calls, those whom God regenerates, those whom God causes to be born again.
Na wale ambao Mungu anawaita, wale ambao anafanya upya, wale ambao Mungu anawaita waokoke tena.
They will now respond in faith to God's call through the gospel.
Sasa wanaitikia imani ya kuamini injili ya kweli.
Ephesians chapter 2 verse 8.
Waefeso 2:8.
For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Ephesians chapter 2 verse 8.
Waefeso 2:8. Nasoma. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu.
For those who have been saved, or for those who will be saved,
kwa wale ambao wameokoka, ama kwa wale watakaookoka,
that salvation comes by God's grace.
Wokovu huo huja kwa neema ya Mungu.
Through faith.
Ni kupitia imani.
And even that faith is not our own doing.
Na hata hiyo imani sio kazi yetu.
Lest any one of us boast.
Kwamba mmoja wetu akuje ajivune.
None of us can say, yes, I was at the church service and the gospel was preached, and well, for me, I was smart enough to believe. But my poor neighbor over here, he's just too stupid.
Hakuna mwenye anaweza kusema ya kwamba ati najua mimi nilisikia injili kihubiriwa na mimi nikaamua ya kwamba nifanye nini niokoke kwa sababu mimi ni mwerefu, lakini jirani yangu mjinga alikata.
No, for those of us who by faith respond to the gospel message,
kwa wale ambao wanaitikia injili,
it is not because we're so smart.
Sio kwa sababu wao ni werevu sana.
It is because God has performed a miracle in us.
Ni kwa sababu Mungu ametenda muujiza ndani yetu.
God has taken our heart of stone and given us a heart of flesh.
Ni kwa sababu Mungu ametoa moyo wa mawe na akaweka moyo wa nyama.
God has given us the gift of faith.
Ni kwa sababu Mungu ametupa kipawa cha imani.
God has made us a new creature.
Ni kwa sababu Mungu ametufanya viumbe vipya.
God has caused us to be born again.
Ni kwa sababu Mungu ametuita kuzaliwa mara tena.
Whereby we can now respond properly to the gospel message.
Ambapo sasa tunaweza itikia sawa sawa kwa injili.
Instead of hating God, now we seek after God.
Sasa badala ya kumchukia Mungu, tunaanza kumtafuta.
That is the work of God in the inward effectual call of those who belong to Him.
Hiyo ni kazi ya Mungu kwa ndani kwa wale ambao wanamtafuta.
Remember, Jesus says that all the Father gives Him will come.
Kumbuka Yesu alisema ya kwamba wote ambao Baba anipa watakuja.
And He will in no way cast any of them out.
Na hata wai wafukuza mbali hata mmoja wao.
Let me ask you a question.
Nikuulize swali.
If you had a choice in your first birth, raise your hand. Who had a choice?
Kama wewe ndio ulichagua, ndio sasa mama akafanya ukatoka.
Which one of you, before you were born, you chose who your mother and your father would be?
Kama ulichagua baba yangu na mama yangu awe huyu na huyu.
Which one of you chose whether you would be a boy or a girl?
Kama ulichagua kwamba mimi nataka kuwa msichana ama mimi nataka kuwa mvulana.
Which one of you chose to be born in Kenya instead of any of the other 240 countries in the world?
Ni nani aliyechagua kuzaliwa Kenya na sio kule Amerika kwenye ndugu chefu anatoka?
None of you.
Hakuna.
Yes, none of us had a choice in our first birth.
Hakuna katikati yetu aliyekuwa na uamuzi katika kuzaliwa kwetu kwa kwanza.
And we should not believe that we had a choice in our second birth either.
Na tusije tukaamini ya kwamba tunaweza kuwa na maamuzi kwa kuzaliwa kwetu kwa pili.
For those of us who have been born again.
Kwa wale ambao wamezaliwa mara ya pili.
That is the work of God.
Hiyo ni kazi ya Mungu.
And when we believe anything other than the truth, then we are taking glory from God.
Na tukiamini kitu chochote ambacho si ukweli, tunachukua utukufu kutoka kwa Mungu.
When we think that we chose to follow Christ according to our own wisdom, our own power, our own strength, we are now taking from the glory of God.
Tunapofikiria ya kwamba tunaweza kuamua kuweza kuokoka, hapo utakuwa tunatoa utukufu wa Mungu.
Because the Bible is clear, the truth has been given to us.
Maana Biblia ni wazi, kweli imepeanwa kwetu.
None seek God.
Kwamba hamna amtafutaye Mungu.
You must be born again.
Ni lazima uzaliwe mara ya pili.
It is God who prophesied he would take our hearts of stone, give us hearts of flesh.
Ni Mungu aliyetabiri ya kwamba ataondoa mioyo ya mawe na aweke mioyo ya nyama.
And remember John chapter 3 verse 3.
Nakumbuka Yohana 3:3.
When Jesus told Nicodemus, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
Wakati Yesu alimwambia Nikodemo ya kwamba amini, amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu.
Only those who are born again can see, will see the kingdom of God.
Ni wale tu ambao wamezaliwa mara ya pili ambao wanaweza kuona na wataweza kuona ufalme wa Mungu.
Now, briefly, what difference does this make?
Kwa ufupi, inaleta tofauti gani?
I mean, Jesus says that all who comes to him, all who are thirsty, come to him and drink.
Maana Yesu anasema ya kwamba wote walio na kiu waje kwake na wanywe.
That is the general call. Jesus truly invites all men, all women, all children to come to him.
Yesu anaita mwito wa jumla. Anasema kwamba wanawake wote, wanaume wote waje kwake.
But at the same time, the Bible teaches that those who surely come are those who belong to Jesus, those whom God predestined to come.
Lakini tunapata tena maandiko yanasema ya kwamba wale ambao wanakuja kwa Mungu ni wale ambao Mungu aliweka hatima yao kabla ya misingi ya ulimwengu.
But to you, if you're a believer, what difference does it make?
Na kama wewe ni muumini, inakuletea utofauti gani?
If you believe that, okay, yes, I'm a believer, I follow Jesus, I'm a disciple of Jesus, but I believe that I had some doing in it. I believe that it was according to my choice. God was waiting for me to choose him, and because I chose him, now he saved me.
Sasa kama wewe unasema ya kwamba ilikuwa kwamba mimi niliamini Yesu, nimeokolewa, na wewe kweli unajijua kwamba umeokoka, lakini pia ndani mwako unasema ya kwamba ni mimi niliyeamua kuokoka.
But now, Pastor Jeff, you're showing me in the scriptures that that is not the case. It's that God performs that miracle of taking our heart of stone, giving us a heart of flesh, giving us that gift of faith, so that we can believe.
Na sasa unasema ya kwamba, Pastor Jeff, wewe unasema ya kwamba eti ni lazima Mungu atoe moyo wa mawe, aweke moyo wa nyama, ndio tuweze kufikia kuamini.
What difference does it make? At least I'm saved.
Utofauti ni gani kwa sababu unasema kwamba mimi bora nimeokoka?
Okay, well, for one, as I mentioned earlier, when you say that you had some doing in your own salvation, now you're taking from the glory of God, because it is the work of God, not the work of you.
Nilisema hapo awali ni kwamba wakati unaposema ya kwamba wewe umehusika kwa kuchagua kuokoka, hapo utakuwa unachukua utukufu wa Mungu.
But also it makes a difference in how we share the gospel with others.
Na pia inaleta utofauti jinsi tunavyoshiriki ujumbe wa injili na wengine.
If we think it is up to the person we're talking to,
kama tunazafikiria kwamba ni yule ambaye tunamzungumzia ambaye anaezaamua,
then we will appeal to the devices of men.
Basi itaonekana kwamba sasa sisi ndio tunaofanya nini, nao sukuma watu.
We'll try and argue with them, we'll try and convince them.
Tutajaribu njia zote za kuweza kuwashawishi kunena mambo mazuri kwao ili waamue.
We might even try to manipulate them just to get them to say the words, yes, I will follow Jesus.
Tunaweza tumia njia mbaya mbaya za ukora na ujanja ili waweze kuitikia Yesu waseme ndio nimekubali kuokoka.
But if we understand the truth that it is a work of God alone to save those whom he will save.
Lakini tunapoamini ukweli huu ya kwamba ni kazi ya Mungu anayoitenda ya kisiri ndani ya mioyo yetu ndio tuokoke.
Now we will depend on God.
Sasa tutamtegemea huyo Mungu.
Now we will seek God much more in prayer, praying for the salvation of our loved ones, our neighbors.
Tutamtafuta Mungu sana katika maombi, tukiwaombea majirani zetu na wenzetu ili Mungu aweze kuwaokoa.
And now we will be faithful to just preaching the text and asking the Holy Spirit to do his work.
Na pia tutakuwa waaminifu kwa kuhubiri tu maandiko jinsi yalivyo, tukimtegemea Roho Mtakatifu afanye kazi yake ndani ya watu.
And when those who we desperately want to follow Christ reject him.
Na wale ambao watakuwa wanamhitaji Yesu kumfuata Yesu Kristo,
we can know that that is ultimately up to God.
Watakuja kwa sababu tajua kwamba hiyo ni Mungu mwenyewe anayehusika.
God would be just to wipe all of us out.
Maana Mungu anakuwa mwenye haki akituondoa sisi wote.
Because as the Bible says, all have sinned, all fall short of the glory of God. We have all sinned against the King of the universe.
Maana Biblia inasema kwamba sisi wote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, tumetendea dhambi mfalme wa inji na mbingu.
And God would be just to wipe all of us out.
Na yeye anakuwa mwenye haki akituondoa sisi wote.
But according to his grace, he chooses to save some.
Lakini kulingana na neema yake anachagua kuokoa wengine.
Let's not worry about so much that who is among the children of God, who is not, who is to be made righteous, who is to remain wicked.
Sio swala letu sasa la kuanza kujiuliza ni nani ambaye amechaguliwa na Mungu, ni nani mtoto wa Mungu na ni nani atakayesalia kuwa muovu.
Instead, let us just be faithful to God.
Bali sisi tuwe waaminifu kwa Mungu.
Everyone stand.
Tusimame sisi sote.
Let us pray. Our Heavenly Father, you are so far above us. It is so difficult for we mere human beings to understand any of your truths. And yet, Lord, you tell us in James chapter 1 that if any of us lacks wisdom, we should ask you, our Father in heaven, who gives generously without reproach. And so, Lord, we ask you for wisdom to understand your truth. Lord, how we ask you to penetrate our hearts with these amazing, incredible truths that you have created. Man has rejected you. Man has become your enemy. And yet, in your graciousness, you have provided a way to reconcile man to yourself. And Lord, for those of us who believe, let us not think it is according to our own wisdom and our own strength, our own power, our own devices, Lord, but let us just bow down to you, giving you thanks that for your good purposes you chose to save some of mankind. And for the believers here, Lord, how I pray that you continue to arrest our hearts with your goodness, that we would desire to spend the rest of our lives, however short or long that may be, in service to you, Lord, and you alone, and not our own desires. But Lord, replace those wicked, sinful desires with a desire for you. And Lord, for those among us who have not yet come to faith in your Son, Jesus, how I pray, Lord, that if it be your will, that you might save them all, that you take their hearts of stone and give them hearts of flesh, Lord, that you cause them to be born again, that you've written their names in the Lamb's Book of Life, Lord. But either way, ultimately what we're asking, Father, is that your will be done on earth as it is in heaven. And it's in Jesus' name we pray.
Amen. Praise God, all blessings flow. Praise Him, all creatures. Hear me, Lord.
have a very good day at school.